Sini wapambanaji tunatafuta pesa. Hatulali leo kila siku tunakesha. Sini wapambanaji tunatafuta pesa. Hatulali leo kila siku tunakesha.
Anotize. What again?
Hakuna
kukata tamaa, shindana kukimbiza njaa.
Vijana pambana usiku na mchana, hakuna kuchoka wala kushika tamu.
Mungu ana bless, Sagodi ana bless. Tunapambana usiku na mchana, tunamuomba Mola tuepushe na mabaya. Tunapambana usiku na mchana, tunamuomba Mola tuepushe na mabaya.
Sini wapambanaji tunatafuta pesa, hatulali leo kila siku tunakesha. Sini wapambanaji tunatafuta pesa, hatulali leo kila siku tunakesha.
Lele kupambana, hakuna kushindana. Leo ni bora kuliko ya jana. Limahidi mama, taishi kishua. Ndiyo na kazana, niweze kutoboa. Shida kawaida. Always there, kila kitu barida. Saka tonge mie, nipate nitulie. Nicheke nisilie, Mungu nijalie. Ndoto nikimbize, always busy. Nothing easy, God is crazy. Kidogo na chupata, wanangu tunangata. Less tunafata, break tunakata. Yeah, Mshinga boy was here.
Sini wapambanaji tunatafuta pesa, hatulali leo kila siku tunakesha. Sini wapambanaji tunatafuta pesa, hatulali leo kila siku tunakesha.